VOA. Tonin Radoni VOA Saganta Fanoromoti. Radoni VOA Saganta Fanoromo with that Hagijimata Tigal Satila Maura, Kar Sati Sadit Metrobandi, Kurani Sagalit Demilam of the Demishanerat, Washington DC Rasani Debarsuno. Welcome. Kita mahu fokus terus negara adolesi sedom baru kumpul maaf dan ini segala kesijir. Radoni view fan romoti Nile Satif metro bandirah nu jaga sujir tanan sorah lakiat nu dia dah.
Kanu duduk bismani nama dan di teragir satu tak Kenya kemultan Republik Demokrata Kongo ke satu jolen ukuai bola ting awaman agaya demi or rifas saat ajar atau kumamut muta matu terdor rakam ke satu ko.
Murana fi harge bahati dukubi kolera akka hara mumulla chujir. Waran sudan bulchu fi parti mormitu guyasela ittigafatam bitana ambulcha godatan hi kabatan yadurasisan. Ethiopiati bikiltu millions ibisadi oldabani. Gurbano romo ganna lamandurat bikiltu oda dabe gurgure sunuman hore tokidubifna. President America, President Trump fi. Bisensati Congressi America hagi tokna makkal sharpeten fani afan walto waya ujiran. Wana risanitti mulkaisa tokko. Odua sanfan namonutti.
Jarman gargar sadai manika tokuma motumota UNICEF la kopsi jorre Republiki Demokrato Kongo kesat virus Ebola ankabamani fi ukubichan duajirani kanegam ol hamata u gabasejira gabasali sashilan jenever rargite tujubetur esa
Republiki Demokrato Kongo kesa namota ibe Ebola ankabaman kumalamaf ibajaf torbatami toku kesa ibatorbaul ijolle yotan ibelu bugala fatukanan ijolle kabaman kesa walakkar aol umri insani waggashani gettau jarmya gargar sada immanit oge safayya kataan jerome fafman beksaniru dawonna guya sadi kongo ka bagama bahat geggesun kat umran fafman lakobsikun heddu ol ka adajaru diben kun namota kuma digdemi saddete naqab kannen kuma kudatoku taanmo
When I left, there were 12 new confirmed cases. 5 were alive.
Ennan achi deme namoota kud alamatu haara ibe kanan qabaman. Shanan sani lubbur anturan wal ansar leerga chuf charraq abu. Torba garu hawaasa sana keesa du aniru. Kun gaari miti. Lakkoobsi hagasgaw hawaasa toko keesa du ujechun. Fachayna sa to achu laaljise boda tafni rajechu aajadan. Fafman akka jedhanitti ummati bakka walitti bu'iinsaan raafamaa jiru kiivu kaabaaf ituurii keessa jiraatan rakkoo wal'aansa fayyaa hatattamaa argachuuf rakkoo namoomaatu isaan mudatee jira. Kun immoo keessuma dhibee akkaan faca'e kana to'achuuf rakkisaa taasisa. Tattaaffii godhamu kanaaf amantaa hawaasaa horachuun barbaachisaadhaa jedhan. Dhibee eboolaa malee kan biraanis innaa isaan qabu ijoollee wallaanuun barbaachisaadha. Innaa ijoolleen dhukkubsatan haati daa'imtishee dhibee busa. Gifir, Yokan, Ebola ta usan beg tujechuran Radio Sagale America fipsaniru.
You need to be able to take care of that child, whatever disease it is.
Muchasanaf kununsa gochun barbaachisaadha, ibe sa kaminu hataw. Kana gochuran, ibe daa'imtisun qabu, kaminu wal'aanu dandeenya. Kananis, ibe Ebola battala addabaasne faca'ina sa to'achuu dandeenya jedhan. Faca'ina dhibe kana yoo deeggarsi sadarkaa addunyaa cimaaf maallaqitti dabalaa jiraate malee dhabamsiisuun dandeenyu jechuudhaan Fafman akeekkachiisaniiru. UNICEF illee rakkoo walxaxaa kanaaf deebii kennuuf bajetasaa dachaa sadii dabaluu barbaachisaa jedhan. Jaarmiyaan isaanii baatileet taanan ja'a keessatti doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 70 ol kan barbaadu ta'uu Fafman beeksisaniiru.
Polisi Tanzania gazete sa maddeno rubi ya kesaf kasadarka dunya barre su Eric Kabendera waila mumma sa korachut afkan kabejiru taube mirkane sejira. Ajajan polisi godina Dar es Salaam Commander Lazaro Mambosa ipsa gazete sotaf arrakinnanin Kabenderan waila mumma sa ilalchise akka wajira polisi tiriate gafide bisu gafatame wandebi kenudidef kabamejiran. Gazet esan kun butame fudatamu kalez sabalin ankan gabasame yotaw wajir polisi gafatame wanam bekun kabujer eture. Saati agatoko bodammo hida musa beksise polisin. Matin Kabendera arraviyo etakkaimanitti gazet esic Tanzania titalate barat ibakura sagalif saddetama University Dar es Salaam senud ankanbarate yotaw humbrisa gutu biyu masanake sejirate. Kada gajir tar radio sagal Amerika saganta afano romoti. marin imma daldala United States if China gidduti jalqabamuudhaaf qophiin xumuramee jira. President United States Donald Trump waligalteen daldala kun filannoo United States dhufu booda akka labsamu yaada dhiyaate mormuudhaan waligaltee sana tursiisanii labsuun gaariin ta'u jedhanii maaliif akka ta'e na ibsanis yoo filannoo injifadhe waan waligallee dhiyeessinu kana kanammaa caalaa cimaan godha. Yookaan immoo waligaltee sana iyyuu ni dhiisnaa jedhanii jiru. Yeroo pirezidaant Tiraamp dhaamsa kana Tiwiitariidhaan barreessanitti aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif kan Chaayinaa immoo marii waligaltee daldalaa biyyoota lameenii kana addaan citee ka ture deebisanii bayyanachiisuudhaaf chaangaa jiru. Gamlameenuu waligalteen kun akka milkaa'uuf carraaqqi gochaa jiru jedhamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp darbannaa jechootaa sanyii irratti hundaa'e kaleessa dubbatan daran cimsuudhaan falmaa mirgaa Ameerikaa lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ka mirga isaaniitiif falmuu Elijah Cummingsii fi magaalaa isaanirraa filataman Baaltimooriin arrabsuu isaaniif qeeqa dhiyaate ofirraa falmanii jiru. Dhuma torban dabreerra immoo miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an kanaaf lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa jechuudha qeequudhaan fuula Tiwiitarii irratti barreessaniin magaalaa Baaltimoor kan miseensichi paarlaamaa sun irraa dhufan jechuudha cigaasistu magaalaa hantuutaaf muraadhaan caccabde jechuudhaan qeeqanii turan. Gabaasaa Biraayan Paadin soraatu dhiyeessa.
Pirezidaant Tiraamp qabsaa mirga namaatii fi nam siyaasaa Ameerikaa keessa guddoo beekan Al Sharpitaniin dhartichi dharaan deemu nam dhibaan deemu ka faranjii jibbuu jedhani. Sharpitaniin akkan jedhaniin kun nama mirga gurraalee Ameerikaatii falmuun beekamu paasterii mana amantii kiristiyaanaallee.
He can say what he wants. Call me a troublemaker. Yes, I make trouble for bigots.
Waan fedhanaan jedhuuti dhibdichi naan jedha anatti yoo raatu argee ittiin callifne tanaaf nam dhibana tolchee jedha. Sharpitanii waan miseensi koongireesii Ameerikaa Elijah Cumming deeggareef akkan jedhaniin Elijahn kun godin Baaltimoor kanami gurraaleen hedduun keessatti heddat keessa filatama. Tiraamp godin kanaan godin bada gar hin qabne ka hantuutaa fi wanni hantuuta fakkaata hedduun keessi tuttubaa jedha. Al Sharpitan ammoo akkana jedha.
Things can and not really mature that well. But he has a particular venom for blacks and people of color.
Kunin nama sissinnaa guddaa yoolle qalbiin hin guddatin nam gurraachaaf nam bifaan isin fakkaanne hin jibbaa jedha. Itti gaafatamaan bulchiinsa mootummaa Tiraamp Mike Mulvey immoo Tiraamp waan jedhaniin ofirraa dhowwuu jir malee waan ammaan hin jenne nam hin tundedha.
If I had poverty in my district like they have in Baltimore, I'd get fired. And I think the president is right to raise that. It has absolutely zero to do with race.
Akkana jedha adoo silaa godina kiyya namii godina akka Baltimoor keessatti hiyyoom godina kiyya keessallee nami hiyyoome hojii irra nagusaniyyuu irra nabuusani. Akka irri kiyyaatti pirezidaantiin waan jira dubbachuu malee tunin waan achumatti sanyummaa jedhan tokkoyyuu hin qabdu jedha. Elijah Cumming miseensi mana marii Ameerikaa Tiraampiin akkan waliin jedhan kun horee mana marii Ameerikaatti itti gaafatamaa koree waan bulchiinsi Tiraamp kan baqaa keessatti nam tolchuu jiruuf rakkoo achi jirtu itti gaafatamaan ta'e hojjechuu jira. Paartiin pirezidaant Tiraamp keessa Michael Steele itti gaafatamaan paartii Rippaabilikaan ka dure jechuu Tiraamp wanni inni dubbatu kun waan ta'u malli jedha.
So Mr. President, come on down. The streets are ready for you. The neighborhoods are ready for you.
Abba pirezidaant Tiraamp garan hootti ollaan ba'ee si eeguu jira. Namni wasi gaafachuu fedha. Tiwiitii lafuun kaayee hootti biyyaan wal mari'adhu jedha. Akka pirezidaant Tiraamp ta'utti jiru kun akka namni hedduun jedhutti mala filannoo ganna dhufuutiin ittiin falmuuf yookaan ammoo moo'uu danda'u namni hedduun ammoo tunin waan balaattis geessaa jedha.
Tokkummaan mootummootaa hanga walakkeessa bara 2019 lakkoofsi lammiiwwan siivilii Afgaanistaan loltoota mootummaaf waraana waltaatota neetoon hoogganamuun ajjeesamanii kan taalibaaniif gurmuree dhibxee loltoota kaaniin ajjeesaman caaluusaa beeksisee jira. Gurmuun ergama tokkummaa mootummoota Afgaanistaan keessaa gabaasaa baaseen namoonni qe'ee ofirraa buqqaanii kanneen okkaraan miidhaman gidduus walitti dhufeenyatu jira jechuudhaan dubbatee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadunoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koleeraan akka Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa jettutti Itoophiyaa fuula hedduu keessa xiqqeessanillee Oromiyaa godina Booranaatii fi godina Harargee ba'aa keessatti hafe akka haaraatti mul'achuu jira. Achillee dhibba kana xiqqeessuu fi hojii jiranii jedha Muktar Jamaalii oduu nu ergan.
dibeen kolera biyya Itoophiyaa naannolee garagaraatitti mul'ataatiniin ture heddumminaan too'annaa jala oole bakkeen kanaan durallee dhibeen kun itti mul'ate guutumaan guututti haala jedhamuun dhibee koleraarraa walaba ta'uusaa hojjetamuudha Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa har'a ibsaa sabaa Himaaleedhaaf kenneen beeksise naannoleen kanaan dura dhibeen kun itti mul'ate naannoo Tigraay naannoo Amaaraa naannoo Affaar guutumaan guututti kan dhibeen kun irraa walaba ta'e yoo ta'u naannoo Oromiyaa godinootaa fi magaalonni dhibeen kun itti mul'ate illee irraa walaba ta'anii garuu godina Harargee Lixaa jalqaba dhibeen kun itti mul'ate aanaa gammachiisii fi godinoota lamarratti akka haaraa mul'achuu isaa ibseetiniin jira. Taanaan daayireektaraa Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos akka ibsanitti naannoo Oromiyaa keessa godinoonni akka haaraatitti dhibeen kun itti mul'ate godina Booranaatii fi godina Harargee Bahaati.
የኮሎኔል ወርሽን ተከስቶባቸው በነበሩት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ወርሽውን ያው ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል በሁለት ወይ በሶስት ወረዳዎች ላይ አሁንም ወርሽው እንደቀጠለ ነው።
ናኖሌ ዳፊ ቡልቺንሶ ከመጋላ ሄዱ ዲቤን ኮሌራ ኢረት ሙልደቴትኒን ቱሬ ሁንዳዩ ተሐቹ ደንዴነትኒን ጅራ ገሩ ደርቤ ደርቤ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ሰዲከሰቲ ሙልጣታትኒን ጅራ As kesa ana lelama akka haaraatti kan keessatti mul'ate godina Booranaa aanaa Mooyyaalee keessatti torbaan lamaan darban keessatti weerara dhibee koleeraa mul'ateetiniin jira. Hanga ammaa namoonni 15 dhibee kanaan qabamuu isaa irra gahameetiniin jira. Kan biraa ammoo godina Harargee Bahaati akka haaraatti kan dhibeen kun keessatti mul'ate. Torbaanuma kana aanaa Gooroo guutuutitti dhibeen koleeraa mul'ate namoonni 14 ta'an qabamuu isaaniitilleetu mirkanaa'e. Hunduma isaaniitiifuu deeggarsaa fi tumsi kanaan dura taasifamaatiniin ture taasifamutti jira. Hojiin weerara dhibee koleeraa kana ittisuudhaaf taasifamullee cimeetiniin itti fufee jira. Bakka biraatittillee darbee darbee rakkooleen haala kanaan walqabataniitiniin mul'atan gabaasni nu gahaatiniin jira. Garuu hedduu isaanii biratti guutumaan guututti dhaabachuu danda'eetiniin jira. Kana jechuun saaxilamummaarraa walaba taanee jirra jechuullee miti. Keessattuu haaluma ji'oonni gannaa astiqaatiniin deeman nyaataa fi bishaan dhugaatii garagaraa faalamuutiin walqabatee rakkoon kun irra deebi'eetiniin dhaqqabuu danda'a. Hawaasnillee haaluma kanaan duraatiin of eeggannaa taasisaatiniin ture. Ammas cimseetiniin itti fufuu qaba jedhan Dr. Bayyana Magos. Ittaanaan daayireektaraa Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos ittaansuudhaanillee akka jedhanitti bakkeelee dhibeen kun itti mul'ate hundayyuu hordoffiin taasifameetiniin haala dhibeen kun to'annaa jala ooluu danda'u irratti hojjetamaatiniin jira jedhan yeroon itti deemamaatiniin jiru yeroo gannaa ta'uu isaatiin walqabatee saaxilamummaan dhibee kanaa ammallee tarii dabalaa deema sodaa jedhu kan qabu ta'uu Inistitiin Fayyaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u qaamoleen hundinuu xiyyeeffannaadhaan dhimma kanarratti waliin duuluu akka qabanillee dhadubbatan. Akka gaafa dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee hanga ammaa yoo xiqqaate namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuudhatu dubbatame ibsaadha. kenname kanaan
ከኮሌራ ጋር በተያያዘ ቀደም እንደገለጽኩት አብዛኞቹ ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙ ቆሟል። ስለዚህ ቁጥር ብንናገርም ድሮ የነበረውን እየደመርን ነው ምንናገረው እንጂ
ኮሌራዳን ወልቀበቴ ናኖሌ ሄዱ ከሰት ወረርሳ ጎቱማን ጎቱት ዳበቹ ደንደኤትን እንጅራ ለኮሲ ዱአቲ ነማ ሂሙ ደንደኑሌ ከልመ ከናን ድረጅሩ ወልቲ እዳኔትን እንገባትና ለኮሰ ነሞተ ዱአኒቲን ወልቀበቴ ሃንገ አማ ከንጅሩ ዮላሌ gaafa jalqaba weerarri kun mul'achuu eegalerraa walumaa galatti namoota 19tu du'e. Inni kun garaagarummaa lakkoofsa sababa adda addaa qaba. Kanneen buufata fayyaatitti sumudni fudhatameetiniin du'anii dhibee koleeraatiin du'uun isaanii dhibbaan dhibbatti qabatama ta'e akkuma jiran kanneen sumudni osoo irraa hin fudhatamin lubbuun isaanii darbe shakkiidhaan dhibee koleeraatiin du'an jenneetuma qabanna malee ragaan ittiin mirkaneessinu hin jiru. Kanneen keessaa namoonni 8 hawaasuma keessatti osoo buufata fayyaa hin dhaqqabin lubbuun isaanii darbe. Kanaaf hundinuu qabatamaan dhibee koleeraatiin du'an jechuun nu dhiba jedhan Dr. Bayyana Magos. Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii har'aa keessatti dabalataan kan kaasan dhimma dhibee iboolaatiin walqabateetiniin. Democratic Republic of Congootti bal'inaan dhibeen kun raafama guddaa geessaatiniin jira kan jedhan Dr. Bayyanan haala gama biyya keenyaatitti cehuu danda'u daangaa isaa ugguruudhaafillee hojiitu hojjetamaatiniin jira jedhan. Daandiin balalii Itoophiyaa torbaan keessatti balaliilee 25 gama Democratic Republic of Congoo taasisa. Sababa namoonni wal keessa deemuu kanaanillee dhibeen koleeraa gama biyya keenyaa sababa ittiin galuu danda'u tokko waan ta'eef isakan of egannadan ofirra ittisuda fille hojjetamaati ninjirajadan dr bayyanan adem sumakanan dambi fayya edil addunya ihr ibala mafi shan jeda murada bachudan namoni democratic republic of congo radufan owi qama isani sakatta ama akata qorannan irat taswa muratti hojjetamaati ninjirajadan
የኢቦላ ወረርሽኝ ወይም የኢቦላ በሽታ ምልክት የታየበት ሰው የለም ነገር ግን ትኩሳት ያለበት ሰው ሊገኝ ይችላል
ነምኒ ሃንጋ አማ ዲቬን ኢቦላ ዮካን አሞመለቶንሳ ኢረቲ ሙልለተሂን ጅሩ ከሩተሪ ነሞኒ ኦዊቃ መሳኒ ከሰት አርገሙ ደደንዳ ነመ ሐለ አመለ ኦወቃመ ኢሳ ኢላሌቲኒን ኢሳ አከኒ ዱፌ ዱብዱቤ ኢሳኒ ቆረና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢራዱፌሞ ቢየገረብራቲ ዱፌሌ አደባፈና ሰበብኒ ኢሳሌ ማሽኖኒ ኬና በከገረገራቲት ሰከታአን አከ ካሜራቲት ኢላነኒ ኦወነማ መዳሉዳን እርጋ ሰገሌ ደገሲ ሰኒን ቦደ ዳክኔቲኒ ነመሰን ሰከታና እርጋ ቁልቁልስኒ ቦደ ነሞኒ አከ ገመድመ ኢሳኒ ዴመን አደባስኒ አከስመጣሞ ሆርዶፊን በርባቺ ሳቴሌ ለሞተከኒኒ ፍንታሲፋማ አከስመስተኤ ሃንጋ አማ መለቶ ኢቦላ ነማይረቲ አርገነሂን ቀብኑ ኩኒ መለቶ ኢቦላ ትጀኔ ሆማ አደሂን ባስኒ ሃታው ገሩ ዲቬሌን አዳዳ መለቶ ወልፈካታ አገርሲሱ ደንደው ዋንቴ ኑሙደቹ ደንዳ ሰን ሆጂ አደባሱቱ ሆጀተማትን እንጅራ ጀረ ዶክተር በየነ መጎስ ዶክተር በየነ መጎስ ኡማረቲሌ አከካተንቲ ኢንስቲቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ነሞተ ይበለማፊ ሰገልተመታን ኦጌሶ ፈያ ሐዋሳቲፊ ከነምብሮቲን ሌንጃን ወልትቂንዴሴ ኦፍ ኤገኖዳ ቆጲ ካንታይሰ ዮተኡ ተኒቲ ተሰት ዲቤን ኢቦላ ካን ኡማሙ ዮተ አከሚን አከ ኦፍራ ኤቲሱን ደንዳሙ ነሞታ ኢያለከኑን ደንዳሙረቲ ጉያዳ ጉየቲ ኦጌሶኒ ኩኒ ሻከሊ ታሳቲን እንጅሩ ጀደመቲን እንጅራ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትፍቅንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍነራ
ታድነቪዮ የሰከንታ ፈኖርሞ ጨቀሱ ጀክተን ወራንሱ ለምቡልቹ ፊፋርቲን ሞርሚቶ ኢትጋፈታን ቢያምቡልቻ ነወሊቆዱ ጉያ ቀበታን ካን ያድረስ ይፈታን ነምጃ ካዲዮ ተና መጋላ ኦባይዲ ከንሰት ፍታነቲ ተናንዱ ናባ ማህዲኒቲ ካርቱሚን ወርገቱጅ በነተ
ጉሚን ሆገነ ወራና ከኒሮ ጨምሳ ሱዳኒፍ ገሬሌን ሙርሚቶታ እርገኩታ ኩርዱፋን ካባ ከሰት ሆከር ከኤ በረቱ ተደበለተ ሄርቶኒ ሙርሚጃ አጄፈመኒ ቦድ ማሪሳኒ ረራሰኒ ጅሩ ማሪንሱን ከን አበት ጋፊ ሙርሚቶታ ቲንቱሬ ሙርሚቶኒ ሆከረ ሄርቶታ ሙርሚ ከነን ጉሚ ሆገነ ወራና ሱዳን ሙርማን ረት ከኤ
ሀደረቸል ጠቢዒ
ሆገነ ሙርሚቶታ ከማል ከራር አከጀአንቲ ሆከረ ኦባይድ በከበረቶን ኢትአጄፈመን ከሰት ከኢምቦደ ሙርሚቶኒ ማሪሰና ጣቡን ተርካንፊዱማ ኤገማቱሬ ሙርሚቶኒ ማሪንሱን የሮሂም ሙርታይኒፍ አከቱሩ በርባዱ ጀአን ጉሚን ሆገነ ወራና ሱዳን አከጀአንቲ አጄጃ ሄሪርቶታ ሰናፍ ሎልቶኒ ወራና ኢትንጋፈተመኒ በከሳ ሚሊሾታ ከነን ቃማ ሞቱማ ድራኒ ከነን ጄቅምሶ አፍተዝገቢ ደበምሲሱ ያለን በላለፈተን ጥንጠላ ሲያሳ ከንታን ካሊድ አልፋኪ ወሊገልቴን ሞቱማ ጨምሳ ሁንዴሱፍ ረጋም ቦደተር ኪፈቹን ሐለ ነገኘ ሱዳን ሚዱ መላጀዳን መሪ ከለቲ ሙርሚቶታ ጉሚ ሆገነ ወራና አይሮ ጨምሳ ግዱረራሱን ሐለ ሲያሳፍ ነገኝ ሱዳን ከሳረት ኢባሃማ ቀባታ ሞቱማ ሲቪሊ ንዴሱን ቦደተር ኪፈቹንሌ ሙርሚቶታ ፍሰባባታ አጀዳን ባቲ ሙዴ ከሰ ሙርሚን ጀልቀባ ከንከ ገቲን ቦባአ አካን ኡልከኡ ሳንቱሬ ሄርቶኒ ሙርሚስ እርገ ፕሬዝዳንት ኡማር አልበሽር ሁምነወራናን አንጎራ ፈንቆልቻማኒዩ ጅጅረምኒ ሲያሳ አከዱፉ ጋፈቹ ኢትፉፋን በሽር ኤብለ ኩጣቶኩ ወራኒ ኢቱ አንጎራ ሳኒን ደርቢን ወጎቱ ሶዶማፍ ሱዳኒን ቡልሻኒሩ ጉሚን ወራና አይሮ ጨምሳፍ ሆገኖኒ ሙርሚቶታ ጀልቀባባቲ ከና እርገባቲ ለሰዲፍ ሙርሚን ሆከራን ጉተሜ ከነሞኒ ደግርቶታ ዲሞክራሲታን ኢባለከዋማን እረተጀፈመን ግግፈመን ቦደ ሞቱማ ጨምሳው እንደሱ ፎሊ ገለን ዳንዲሌን ካርቱኒት መጋላሌ ከነን ብሮ ከለይሳፍ ሀርቀ ሙርሚቶታ አሪን ጉተማኒስ በረቶታ ከነን ሙርቲን ሀቃ ከጅራቶፊ ወገኖኒ ሙርሚቶታ ማሪ ጉሚ ወራና አይሮ ጫውምሳ ወሊን ገገሰን አከጣበቱ ጋፈታኒን ጉተሜ ሙርሚቶታ ከሳ ካን አካ ፋዲያ ከላፍ አከስጀዱ ከላፍ ከጀተት ኡመኒ ሰበባ አሪ ዳንዲት በይፍ gumin warana yero cumsa wali galte siyasa malatte suf tolen jenne akkani wali galum barbanes ifada sababinsas amma yumir galammi wanin ita mormitotas ajjesa jira jette gumin warana yero cumsa sudanif mormitonni hamma filannon gaut sudanin kanoganu motumma cumsa unde suf wali galaniru wali galten tumras torbankan utu witne hera qopay ratte mariyachun kales addanin citindur raga mufture
Radoni Vio e Sagantà fanno romo già casuggia stanti. Tegiga jidda maiane, kulanin nuo frigiddu tammo sirba bonaja dati hanersani renna. Bonaya do tingala tefan. Ragone vio e saganta fanno romo jaga sujirtan. Wai ummata romo kana betula. Odan od, jecha dagaiti, lukultu oda, manijirein kiya kadarbi afurirrati, kabirrati gudisu jalkabi, sunifi ujitana, sene jada. Raga gozi nabu takala. Raga gozi nabu ni akka henni tiopiati barkumula maaf sagali jalkabe bikiltu oda gudisu jalkabe. Bikiltu oda tana gurguracha jirata. Tanuman orelle bartoko khasare barkanammo birri milioni tokoti ufkum dibbishani jalkhe sargade jada. Haidam totudubis.
Raga gozi nabu takale trata magala finfinit barnota degree jalkaba university finirra. Gosa barnota irregatin degree lamma famo gosa barnota business administration indan akkasumas degree lamma fa gosa barnota theology tim baratir ragaggon kun hojjeta motumma ture amammo abba dabata odan hoda jedamuti ragaggozna bu turti radio sagale america walin taisen odan hoda jeche jeru media radagen bikiltu oda bikiltu facase manajrenya ko kesetti jere
magada finne condominiumi dargias papara daitani yale yadisanna media rada mi duai odan hoda tausa odan ne mukanaga tausa muka duga tausa muka arara tausa muka aja iwa tausa yero nagau ti muka kati egun sananno kara jirenya waline ucin koda kabu malato matoru mota ikun mazim babala tuje dekan kaitre aji amalu mako kesa tipikiltu lanja la tabi kiltu aji nena riro gudan kaba tu asu no kondom nemi simpilne kesa tila fagari uretan la fakunu sa baka jirenya walin jiranyo kana kesa ti manu majala tigaru mesha umani alin bote namil kaya onkolole sa kumalama sajal bodani wikele
Ragaggo zinabun, bikiltu oda kofa, مالف كنون سوى كفلت اسهميرا
ودان ايقوم سلانو كيسد جرم مالي جاي قدا كمعتر مالي جاي قدا عالم من جرمي جدشورة دوكو بيه باية ايقا دم ايتسا جرم باية ايقا جرمالي باية ايقا كورا كان دبلتم وجرمالي فقو جاريمو جان ليني هر كتابة كودان جرو يروهن دوما بشان جرم اما ودا كالتا انما اسما قدد تبوكان جرم Dinaan nuli tersebut besu keset odam gaya buta kawajat jura. Kelensa harum tu keset. Kelensa kulkulu nanu tiga besu keset. Odaan kan dorgum tasu main jura. Malay kelensa bayi gaya besu. Okay si konna tu kustanan mati mera. Lafa di kesu keset tu lela siam apa kenyi la. Mukonna kabar kamu tani lapa. Sunni tidak balu yuj. Ini kongaru lapan di kesa, baka odan ciri jelasa, kultuan ada tani di kelu. Muka ini pun carso, mukne odan jelas tani di kelam, mukun termale gaya kita kaba.
Zinabun odan aerobic life, pak ya gamad. Oji kena babali sudaf tike fate, atau malay oji kena babali sudaf. Bal ni nih roro kote hundi hinsa kamne.
Gaya ni di kelu baik tinggal malay rukat, tapi punya ada berita ada, wan magari tuko. Nama lewat dalam hawa tu, tak muka naga bawal di suda, malah tu matoromu bawal di suda, muka arara bawal di suda, ala berjalan turun malam itu balas ambil musuh. Karena fudetan wajiran itu cuma tak kerjakan nak kenudan dan amma wajiran presiden tidak dengan ini atas anda sana betul malih panutih semua itu mantul. Lafaz ikhwa umat berkat tuh musuh yang kami telah kau nak kenan bukan di musuh nak kenan. Babal di sudan dah, ababal tak tu muka naga atau, ababal tak malah tu mata orang muncul je tu. Itulah tak malah maaf hajar. Wajrale orang yang gugutma gugut tanggal jauh dan dahut tanggal je. Deka segeru kan naga ni, namu satu umfa toko toko si. Wajrabinisa busana orang yang.
Baru kemalam sejal, akal aku satu piat bikel tu oda kununsuk kan egal zinabun. Wajgota laman darban kisaran ini dapat sejat. Baru kan bikel tu kumu sedrom kununse galibri million toko fi kumu ribashani all raraget dirajera. Namu tu shani fis cerah hujisa aku sadubat.
Jadi tuan saya suruh le, itu kemudian sebab tak kisah kita, anak cipti hujan tu macam tu ko, lama-lama tak cipta cipta, nak polisi ko ni sini cipta, kebalatan itu nama tu ko kata orang itu hujan tu turun kemudian sebab tak kisah, jero amma sana honda ko polisi nak kita lah ni isma hujan kan ada orang mana mau cuma kisah cuma putih baik pun kaya tak ni. Magala orang kami kesasi, lafum mana mungkin wajin walin panne tu waligal teuman tanjene ture, aci Islam ni toko kataran itu cuci hajra, kita mau beli sakoti, ini lapana uci tu. Amma kan, nama makan apa jira, walfanan itu cuci hajru, nama toko dan dah muluga itu cuci api. Gergar sesani warika number, iki matan cuci tu bola uang ko, muka malah tu matorom muka itu pun maafin bawa nak sayu, iki mana cuci warika nama kataran mana itu cuci tu.
Bikin tu kononsun fedif. Jalal Zinabun Yerod Iraf Kabuda. Kunis Milkai Rafi Jad. Rian Zinabu, Dargagura Brachuki. Zinabu Alin, Manhoji Tokotik Ajaramani, Kanhoji Chatran, Rabra Wanjad, Zinabun Falasa Matasatin Sochoa.
Tokofa Jirinna Kisa Jirinna Karhanan Kacharamu Dairi Tamana. Inna Sanarra Mosi Fuyye Kabum of Kacharu Dairi Amana. Namam Kacamurra of Kacharu Ni Isa Fuyye Kabu Dairi Amana. Sadafarati Nama Kacharu Tu Ala uye kawaii amana afrafarati investor kuhu itu amana. Kanafsi rugumani zinabu ni hogana kuture ya tenati joji koti. Yerusana baye lini azofna wambaye tu nzabara enitu wangudan rara kate. Tani akainu dofilen baye tekoshi osifaje chanture bulta zaru wambaye na atahe. Zinabu rugumani nama karurati amanuda nama moti wanjiretana galmanga udafi murano kabuda.
Tergagun ni zinaburra, wan ni baratan ijad, tergagura berran. Wan ti nama harka jrufi, nano fi targam, maal laka te eh, galin irra argamu dan dauda jane. Tergagun zinabun gama saatin, namni kamiyu, yero waa hujjetu, kank albin isa itti buhari yote, milkain isa fagomiti, jechun tergagun taf daan. Gawas radio sogale mirkatif sahay damto, infinne.
Fatono Vio e Sagantafano Romo Jacasu Jirtani, Metabandi Kurani, Sagalini, Demilam of the Demishanati, Jacasu Jirtani, Kilo Herzikum Kurani, Shaniti, the Bijav Jatam, Kumkurani Toko, the Bijav Kurani, Kumkurani Toko, the Bitroba, the Demirat, Jacasu Jirtani, Tardatanoma, Kopiboriti will touch and competent and Nile Saturday, Jagasa, Sagantafana Maratitana, and Sora Hedangambul.